what I do, whoa, whoa, wop, wop, what I do, whoa, whoa, wop, wop, what I do, whoa, whoa, wop. What I do, whoa, whoa, wop, wop, what I do, whoa, whoa, wop.